puff and pass. Ilumpan no shy now. Shy drunk and laugh. Cutta my pack. Kali puff and pass. Ilumpan no shy now. Shy drunk and laugh. Cutta my pack. Kali puff and pass. Ilumpan no shy now. Shy drunk and laugh. Cutta my pack. Kali puff and pass. I go. Mamasi shai shisu guli chako Fiyangi wani mpume kwetu mako Kumanzi panzi flowi kapo Aifo kiligi balko Ina mamasi shai shisu guli chako Fiyangi wani mpume kwetu mako Kumanzi panzi flowi kapo Aifo kiligi balko Ina mamasi shai shisu guli chako Fiyangi wani mpume kwetu mako Kumanzi panzi flowi kapo Aifo kiligi balko Ina mamasi shai shisu guli chako Fiyangi wani mpume kwetu mako Mamanzi panzi flowi kapo Aifo kiligi balko.